bado tunapindwa, mifuko ni sunjima, bado tunapita. Mbio toto mama, frahi tu supisa, supisa, frahi tu supisa. Manigas wanakunja, manigas wanakunja tu, wanakunja tu. Na sisi tunadunda, na sisi tunadunda du, tunadunda du. Hey, ayo, nikipiga deal na mchiki, mami hu. Nakumbuka kwanza nyumbani hu. Mara natoka na flani hu. Nili kabukira mani hu. Mara navuta mjani hu. Maneno kitu simple, agalapo my people. Iyo natoka chapuzi, chapuzi natoka chapuzi. Chapuzi natoka chapuzi. Chapuzi natoka chapuzi. Chapuzi. Maneno kitu simple, chapuzi. I'm more than your bitch and chapuzi. I got love for my people, chapuzi. I know I'm the mission, chapuzi. Hini kuona mbuno ishine dola moja. Mio tuta kiswaldo vila gandhi kongoja. Shida kitu gana tunaishi mara moja. Kihitu so tuki streets nina wanyona. Mangi tuwa whiskey wow, Lubastina. Isige kuwa hivi now, Lubastina. Mangi tuwa whiskey wow, Lubastina. Isige kuwa hivi now, Lubastina. Nuna wana 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 fit. Mbura mchoy kuliko wana wana fit. Fit na zao, zushki bao. Wana tingini za chup, mine shiki yao. Waya Kostungu, nashukuru Mola ananipa michungu, nazidi kung'ara na naitika bongo. Bongo. Iyo natoka chapuzi, chapuzi natoka chapuzi, chapuzi natoka chapuzi, chapuzi natoka chapuzi, chapuzi. Maneno kitu simple, chapuzi. I'm more than your vision, chapuzi. I got love for my people, chapuzi. I know I'm the mission, chapuzi. Hini kuona mbuno ishine dola moja. Bia tuta kiswaldo vila na jikongoja. Shida kitu gana tunaishi mara moja. Kihitu so tuki streets nina wanyona. Nenenga, nenenga. Iyo natuka chapuzi. Nenenga, nenenga. Iyo natuka chapuzi. Iyo natuka chapuzi. Chapuzi natuka chapuzi. Chapuzi natuka chapuzi. Chapuzi natuka chapuzi. Chapuzi. Maneno kitu simple, chapuzi. I'm more than your vision, chapuzi. I got love for my people, chapuzi.